Ona maumivu na mashida mengi, ona gere ata pia wivu. Ah, na mefunzwa vingi, ila mapenzi sikupata mwalimu jamani. Onana walonitenda ni wale wapenzi la zamani. Uchungu kinachoni umali niacha sababu sinado. Getoni tukila biza sikesho kasapa itakuwa no. Nilivompenda na moyo sikuwa na uchoyo, akabadilika kwa loyo, akabadilisha kwa loyo. Ah, bora baby unipotele, nipoto nipoto nipotele, unipotele nibaki solo. Ah, bora baby unipotele, nipoto nipoto nipotele, unipotele nibaki solo. Na alivo feki na kisura, karukaruka kama chura. Ay, oh baby, ibi kwani uliomba kura. Ay, ila moyo, maskini ulimpenda kafiri asiyefa. Kantesa, kisha kaniacha nkiuguza mapenzi ya kiwafa. Zile promise, I love you, I'll never leave cause I got you. You know me, believe me. Zile promise, I love you, I'll never leave cause I got you. You know me, believe me. Ah, bora baby unipotele, nipoto nipoto nipotele, unipotele nibaki solo. Ah, bora baby unipotele, nipoto nipoto nipotele, unipotele nibaki solo.